nasabanga nnyo funa omutuufu era nakuzuula na buli gye nsalinkiriza ntema oluwendo obwongo bunaga gwe nengerengesanya ku makabanyo gye songa naawe dale olyeyolina semutu eyatondebwa nga ndiwo ne bw'oli wange oli biki ninga ssente mu nsawo yo newe mba omulwadde nnyumirwa nga ndi naawe buli kye nnali njoya gwo kimpa mwana gwe thanks for loving me ondaze wawe ndi kye nsaba bambyowe wange tovanga we ninyamba kakwagala onoompulira ye gwe wantambula munnange wanzigulira ensi y'ebyewuunyo ninga munda w'engalabyo lwoya lunsusumadde zeyi bwe mba naawe embeera abalungi tuweddeyo kwatangawo kwata wali ebiso ng'onyiganyiga tubogeza ebikankana bwe ndi okulagirira gwo ŋŋamba nti wano otegeddeho togeza okulemererwa nze ŋŋamba omubiri okutte muto abalala balwanira nte baba mu ttaka lyabwe nze ku gwe nja kuloga bwe kinaasukkako ngula ebitangaaza mbiteeke ku luguudo nsirike neekweke mu kiveera nabaalivaayo okulondoola mane kankwagala onoompulira ye gwe wantambula munnange wansigulira ensi y'ebyewuunyo ninga munda w'engalabyo lwoya lunsusumadde subiza gwojja okunkuuma ne bw'oliba omutujju sigenda kwekweka omulungi ndikwagala nnyo ng'ensi yange ne ssenge bwerwa ŋŋambye kuume nga afumba empumbu abakuli okumpimeekeneenye omusajja w'omulamwa ekintu okinywezesa likuumira entebe yo teribagizannyiramu